Auna ya twana ni Jesu, Auna ya twana na ye. Kamatla matla, holy holy, Kadikula, holy holy, Kamufumana, Jesu waka, Auna ya twana na ye. Kamatla matla, holy holy, Kadikula, holy holy, Kamufumana, Jesu waka. Auna ya twana ni Jesu, Auna ya twana.